Bafako.
Kuhle. Ngiyaphila kuhle kunjani?
Hayi siyaphila siyaphila. Yabona ke bengihala ukuwelcome ngenye ingoma yegospel emnandi kanjani eculwa nguPrince, but I think xa sigqibayo ndizakukhalisela yona. It's a nice song. UPrince, I think at some point samfaka naye apha kule podcast, but ngenye imini mamela man, abantu abaninzi were expecting uba awonke ibe nguyo hleli kwesi situlo, but akekho namhlanje umntana esikolo Jim ngoku osukileyo emaxesheni, then ndilapha. Otherwise kunjani? Ngiyaphileka
ngiyaphileka.
I think just to remind abantu that kuzakhona. Last to remind abantu, we are back on this week edition.
With popular demand.
We are back. And health talk. No, normally, Awonge is the only person who emphasizes that good. Abi zendo bizo ayikwenzi ndo ndo nandinceke balo ndando ndiyahlonipha. But today our focus is, last week we spoke about contraceptions and yes, and what people can do and what different, you know, because Tina is a machita, we don't know much that about on the level, but at least from the podcast, we try to educate ourselves. And then today, see, ARVs.
It's much better.
Our podcast challenge is on EAR. And a lot has been said in the ARVs.
Yes.
Once it was the ARVs,
Now,
take us through. You go to the clinic, we are tested, positive. Do you get ARVs in Ramses or wait for a certain period?
Yes, but immediately ufumani isiba HIV positive. Yayeka la nto yoba uhlale la 6 months utyiswa la treatment i preventer TB, because kukho la treatment mosu uye uyithathe for 6 months if andiphazami. Because nam kaloku sendadlula kula process, yabona mos. Yayeka la nto ka uyithatha for 6 months, then uyitya yona kwala treatment, and also ube ufakwa kwakwi-ARVs the same time, as soon as possible udiagnoswa kangokuba ufumanise uba upositive.
Oh, then like and speaking of that, ne, kukho laa nto uba ARVs zininzi, like uzawuphuma eklinik ugcwelise ibag
umomo wamasechi.
Yeah, kuye kuthweni like
yaphela man land, it's just one pill. EFDC okanye ETLD. ETLD ke ile isandofika ngoku, ne?
Okay.
Ile abantu abaninzi bayitya kusasa, but most commonly isetyenziswa ngabantu abangootata, because kuthiwa into yobantu ba xa ufuna umntana, if awukabi nayo umntana, awukwazi uyitya because ikhona into eyenzayo then umntana aphume esi sidalwa, yabo. Then ke ngoku inantsika FDC yona ile uyitya ebusuku ke ngoku, but nazo zoyithi it's just one pill, yabo, oyityayo.
And then ngoku like because of, I mean, xa na usithi umntu ongutata akakwazi uyitya osafuna uba nabantwana, koba ma ayikho ebunjeya.
Anditsho kwabantu abangootata wena linamandla, anditsho abantwini abangoosisi. If usafuna umntana ekliniki, they don't recommend ilentuka iTLD, okanye ugqirha, they don't recommend ilentuka iTLD. That is why baye ba most That is why ulutsha olunintsi okanye abantu abangekabinabantwana abasafuna uba nabantwana baye basebenzise ile nto ka-ARDC.
Utya once sasa mosi.
I-TLD uyitya kusasa, then i-FDC yona uyitya ebusuku.
Then kukho ixesha mhlawumbi ityiwa ngo-6 ngo-7 uba uyibhudile izawubakho into ezayenza like kuye kuthini.
Ixesha uzibekela ngokwakho wena ubonayo uba hayi lirayithi kuwe onotya ngalo and ke ngoku ungazulibala ngako. For instance mna ne, since I was diagnosed in 2016, I was busy with isikolo, ndifuna ustadisha at the same time ndazibalela amaxesha ndathi okay by 9:30 mandiyitye ebusuku, yabo?
Okay.
Yeah.
Then uba kwenzekile ngala 9:30 ube ukwazanyiwe kwazali kuye kuthini, do you rush home okanye uhamba nayo ebhedlele?
Mna futhi yazipilisi nam noba diphi ihamba nam, but ke ngoku awukwazi uyimiksa notywala rather than uyisele earlier before noba ungayiseli. Noba ungayiseli at all mosu awusoze umikse ipilisi ne especially kaloku i-ARV zisana uyawuphambana ndokuxelela
notywalawhich is ngala mzuzu ufake i-makeup yakho yaba okay
salungisa, let's say uvasa ngo-6 azaba ule ku-9 kwazanye ungakhabe uyitya elaqa.
Because we don't want to run away from the fact that abantu abanye bayasela at the same time. So we don't promote utywala.
Yes.
We're not promoting utywala at all. Yeah, but this one, kukho laa nto ithi xana and this is not the views zethu as apha kwa talk with awonke or even your views.
Yeah.
There's this thing kuthiwa there's abantu abatsha lately bayathwasa once umntu diagnosed. And then and then it feels to be no now we respect in those about to be honest.
Yes, now
and chance and abamnyama obvious we know yes. la process. Now is it myth mostly? Are you aware of the myth? But and we kwenzeke ntoni xa uqala utya eza pilisi like from your own experience?
From my own experience, guys, sana ndayitya iipilisi mibhedi yajikeleza yangathi ndibona izinto amane ndisithi mama ndicela umane uzondijonga
ubonofaka mtshana
onomathotholo bayes
ongqungqushe
yesana.
Now for how long laa nto yenzeka khona, like is it how many months or is
it depends ke yazi wena lina, because kum yenzeka one day just because of yayiqala ungena kwisystem yam, yebo.
And after body shape,
body shape oko ndandinjena mna qha is just that ndityebile ke ngoku, but then ngelaa xesha kaloku ndandisadensa ndandisengumntana odensayo, ngoku ke ndayeka kwaujima ndayeka kwaudensa, so zange ndabhitya kakade, yebo. So
which means akho nto iyenzayo kuthiwa uba nenteshe kabanye beneqhagana le nteshe okanye
nomqolo roba. No, ayikho loo nto, zezi zazininzi kaloku ezi ufika uba umntu ngokutshintsha neshape uyatsoba uba nengcondo yonke laa nto. Yesanukho ubabona abantu abapositive indlela ababahle ngayo abamile kakuhle ngayo
nityuthi ne, which means niyasondigqitha abanye futhi oba ye umntu ne-complexion nandizengulaa mnyamana wakudala
ntojonga.
Now there was this thing, I'm not sure ke ngoku, there was this like going through internet, and again I'm not sure by myth na, but abantu who are using or abantu who are on ARVs are not likely to contract i-virus i-COVID. Ithini loo nto leyo, like inobunyani loo nto leyo nayo kanye?
Ah buti, as soon as besivile mos uba iCOVID iqalile ne, we were advised ukuba ngaba masile nto ke masibuyele etreatmentini if ubudefaultile.
Okay.
Sorry. so that ungabikho lula ba noba usweleke okanye ukhawuleza usuleleke i-COVID. Because once ungayiki ilenduka i-treatment yakho amajoni akho musayoyisakala naphi na nakwesiphi isigulo siyayazi loo nto uba once ungatyi i-treatment sozungaguli musi okanye sozungabi affected. That is why kuthiwe bonke oo-chronic babuyele enantsikeni ungabo kwi-treatment.
Oh, okay. Which is a kuchubana anizosuleleka. But we try
yes,
to be safe.
Nandileli 3 times mna COVID in Ukwele.
Ah.
Yes. But here I am, I'm still standing, son.
Yo, I ke. Which is the needs most as myth zale the ARPs about the back pattern. And abantu
bangasengxakini. That is why iLand nika si educate kangangoko senako because bendike ndava nenyinto like ndangcokola nomnye umama ndangeka disclose ke in the public with this data system. She was like ba hey umuntu othi ARVs zinuka kuye spoon. I was like njani bazinuke spoon kaloku. Because xa usitya i-treatment yepressure okanye yeswekile izawunuka kwesiqini butayi kaloku i-ARVs zizoto ndithi no mama you need to educate yourself because kaloku ayikho loo nto the only thing ke abantu baye bayithetha uba is that uba zange sentsho ndanayo ke make loo nto is that uba ziye zinuka emchameni xa uchama but that is why kuye kuthiwe a day sela i 2 liter yamanzi okanye 8 glasses of water.
Are you telling me xana ubaba yandiyo yochama apha e mall njena mosisi ngabafana salanto yethu yochama ingathi busisise ingathi sisitya oba uchame umuntu positive so far nokuba nomchamo unuki 8 then.
Ah na man bayaqhathana abantu bayaqhathana ayikho lana. Xa ungaseliyo musamanzi yonke into ayobuyityile okanye
yakho uba nekhala umchamo ubanekhala
anuke kakubi not specifically zezo pilisi uzityayo.
Now ikhona enye i-myth ethi xa ufike ekliniki kukwi-folder ezipinki umzekelo for abantu abane-8 then ngoxa kukhwazwayo alutha zesiyazi uba nasi folder ipinki unayo
inyathela i-cable
udlalela kude batsho. Now is like fika ekliniki how does one are you treated differently because of you are using ARVs or are you treated as a normal person like any other person or where I clinic to get medication?
Oqala manilungise le ndaba ye-folders ne since ndisebenza ekliniki musi so ndiyayazi i-system yaseklinikhi. Qala kwakukho ezala amapecepece efolder amhlophe akuchazayo ukuba upositive ne sentsho okay. Wawusaziwa nangothathatha ke uhayi ke unyethele i-cable lowa yabo now ugovernment wayitshintsha i-system uba makubekho i-folders epinki for females ne eblue for emails. Then a white okay. Gengu. Yeyabantwana whether yeyiphi gender female or male.
Okay.
Between the ages from 0 to 13 a white le.
Okayone, eyokayone le.
Yes, eyokayone ke le. Bazayazi abantu abasikalishayo naseclinic. Bane folders zabo abantwana. Then ke ngoku ezindithi ngublue abantu abangoodata then upinke ngabantu abamama ayithi laa nto just because unala folder hayi wena ngowe-HIV okanye yonke into yoyenza ikliniki ibhalwa kulaa folder.
Okay, I get it.
Even so uyotesta okanye uyokhohlela for i-TB okanye use i-STI okanye uyise loo nto uyiseleyo okanye uyothatha i-treatment ibhalwa phaa.
Okay. Irrespective of what disease or what are you chronic or no yenza yenza sense. Now kukhona le nto ngoyithetho wena wena mafaku about into ze CD4 count, if i CD4 count yakho iphezulu uyabo like ithindo uqala endoni CD4 count.
I-CD4 count buti wena zii blood cells, white blood cells ezilapha kuwe amajoni omzimba. I can put it like that so that wonke umuntu ozawuunderstand na.
Okay.
That is why kuye kuthi noman uba i-CD4 count wakho amajoni akho omzimba mawebe noko aqine. That is why uye utye i-ARVs so that azoqina, and also funeka ibe between u-200 ne, if I'm not mistaken, to 1200 and above, so that you can be ubizwe as umntu o healthy ke ndingatsho. But I'm not saying ba umntu ongatyi ARVs akakho healthy. For instance, let me talk about umama Criselda Canada. Umama Criselda Canada uqale last year ARVs, if uyakhumbula, ever since we diagnosed with HIV zange wazisebenzisa, only because of the system yakhe ibizinida because of iCOVID. Yayibo.
Wait, is the CD4 count you only find it kumntu o positive or nam ndingana nayo CD4 count?
You find it kumntu o lentuka o positive is CD4 count, because kaloku kuni mntu kuwe mntu ungekho positive ezeza white blood cells ne zonke la immune system yonke la nto andingogqirha ke makele namandla ke ndizawushafulisha ezinye indawo.
Shafulisha ugqirha. I think next week sizawuba nogqirha ukhona ugqirha ophaye nevana engcole naye, and then uwilling then the idea will have both of you, and then yena you will respond to medical questions, and then we okay. Yeah, I think uzomamela
izawuba kudi ke loo nto le. So
remember last week there was this question, the argument, yeah, when I won't get yes and centimeters. Then I think Ugqirha will respond to that question. Yeah,
yes, man. Yeah, because Galopo Sialwano, I won't get the challenge.
So, yeah.
Did you get Ogo? Is it for counting Ogo? Yeah, if man, I get come to all positive, ne? Okay. That is why we want to demand by my colleague who 300 and to 1200 and above. Then if viral load yona funeka ihlile nakanjani na, so that is obangu lower than detectable. That is why ke xa i viral load yakho ihlile ungakwazi uba nomntana o negative, yebo, and also ipartner yakho ingakontract i-HIV. But andithi noman ba wena linamandla just because of mna ndi HIV positive omnye umntana mandingamkhuseli okanye mandingale nto mandingamxeleli ii-precautions anozithatha because there's i-prep neento sentsho ii-condoms, iyabona. But when ke ngoku, and also ke ngoku izawuba yi-choice yakhe naye uba ufuna ubheka kweliphi icala, it's either ufuna usebenzisa uprep okanye ufuna siqhube nge-condom. And also ke ngoku singaya naseklinikhi siyofumana iingcebiso kangangoko sinake, yaba
kukho la nto kuthiwa abanye bazii-carriers abanye abazo-carriers kwinantsika kwi-HIV, ntoni mahluko?
Eyi, like for instance omnye kudale nayo but ke ngoku ndicela ucacisa umbuzo wakho kakuhle.
Sometimes ne kuthiwa ndiyakwazi ndibe ne-HIV talk about as myth, then nanzo ndizoba i-carrier, then I can sleep with abanye abantu, and then I will not contract the virus because of like mna ndinayo ne, then lale nomntu ongenayo, then la mntu akazisuleleka because of mna ndi-carrier andisuleli. Yenzeka ngelo hlobo.
I think wena linamandla ixhomekeka uba yi-treatment yakho itya njani, because kaloku siyayazi mos uba once ube sexual intercourse then ulale nomntu ke ngoku ongayityiwe i-treatment HIV, ne?
Uh-huh.
Then, like when I lina mandla, also the kalo unga musule lo mindan, especially kalo jonga.
I think in my let me rephrase my question. Kukutwa mnandi nayo, umdu enlele naye uzo pula afe yi, but now I will still remain the same old person. AI now from all these donkey years. I think that's the line of the question.
Okay, and they are good again. When I'm in a man, the work color, man, did you know my by AM by other blood types? Ne? There's almost bound with blood type, don't do it's rare about for money. Diseases chile. Then upin the wing is again on the treatment. Yabo?
Okay.
So Nanto in Nayami understanding because Galoga and Jan Bauta also was a solar or new to Ubeunga treatment. Yabo?
Oh, okay. No, yeah, for that. Which means as soon as umdu a diagnosa, you must go on treatment irrespective so that you can be safe when it's necessary. Okay.
Yes, kaloko kuba kwinyumonia kubekho lolefangasi basentloko kanene i-meningitis. Ziyangenelela man wena lina mandla i-TB intoni sensu uzawugula kaloxo ngatyi treatment. And
ukho
abafana nabaete njengam ndityebenze mna but ndiyazaba ndi-ete-ete.
But at least because of your sebenza i-ARVs. It's like an antiretrovirus, ne?
Antiretrovirus.
Which means by ikamala liakas by anti something, which is a blocker is needed to get. Oh, okay. Now yeah, vagal. I think abantu we managed to understand and yeah, man. At least our clinic also bonagalo says us again. Now, but yagula lining up away. And then you will know about angular line. Okay, yeah, you all treated as the same person. You are all having the similar.
And if you feel between. Like, and if you are feel like a clinic would take angela enge, you have a right as the landuka e patient. Uyo bambisa umuntu lo treated okanye usentshwe like umvule case. I right yakho leya abantu mabanga yoyiki lona okanye umphathi weclinic futhi honest man ikhangandiphathe kakuhle eclinic.
Oh, a way to avoid that drama. I mean, the medical aid umzekelo, do I need to go to a public clinic or can I go to a chemist, a private, and get my medication? Can I?
Ungaya wena chemist okanye kugqirha uyozithengela wena ilanduka. Not everyone or central afford.
But no, I wanted to check, but Benzema is only government, but is a man na private. Oh, okay. Yeah, I think you managed to deal with this myth that we had, and I think next time we must get to Kriha. And then as of was
that's not a practitioner.
Masivale man, masivale ngomso youth day abantu bas babe safe toho babe safe
treatment bethu nana sifuna ugilana nabantu bengatyi treatment fika umntu ekhohlela apha exakene
zizawa nje nisihleke zizawa nisihleke
senihleka ntoni umntu exakeke into zakhe bekunana behleka umntu wena
linamandla imane khe ndibuza umbuzo ezi plisi zibhaliwe ARVs
no azibhalwanga ARVs
zibhalwe umntu ofana nam umntu ofana nam owazibhenelini qha akazibona amahluko zayibona ezapilisi
xhomekekeundwebeka ngakanani na wena
like ubanandiyandisho bakanzi-check kwi-clashback okanye kwi-cabin loo nto yemoto
ngokuzothi uthe ngazokhondomayiza wena
no kalooike
because umntu wena gaza kunyanzelekanga uba disclose i-status side as long as ezakho keeper safe.
Okay. Yeah, which is I don't need to sneak in the clash back home to all. I sneak in as more to by. Okay, now so. Quickly and leave by. Hey, how can the research? This and don't spill does man only actor dollar? Actor one don't please send to. Again, does the SO dog? No, no, allergies.
Right here, London. gqiba hambe buza abantu ba Tommy zeza ndone iziphilisi zeza
iphilisi zezam awungendawo qa
awungendawo as long as umuntu esaku protect awungendawo if aka feel like u ready to disclose the status like awungeni ndawo and it protect il ayagqabuka ikhondomu ifake kakuhle ikhondomu wena ufuna ndone ke ngoku
good shot awuphendile dase masivala ikho ngala langa ikho langa benithembise ngani cula ngu Prince. Prince is a very young guy, very young, very, I think he's in his early 20s. Because one of the reasons why we do this podcast is to promote young talents. And it title ngomithi uzungangishiyi. Yebo, uzungangishiyi, you know. And as we go to a youth day ngom, so let's go ngale ngoma ethi uzungangishiyi by your Prince. And I think you have managed with all social, what is it? Then that was what I was looking for. You have money.
Yeah.
And then we enjoy it.
And go surprised, eh? How did Nana Mandu Bala?
Oh, gosh.
Oh, please, Betunan. Oh, Yanni, my fuck, we in me. Yanni,
tell me. Oh, Betunan,
Hey, but I'm not sure we are in tandem. Nearly about tenders, I am not the tenders of the guys. The tenders, nearly about tenders.
How if I would take on the net?
Yes.
Yeah. Anyway,
there's a destination as Billy is getting normal.
Bye-bye. And what's the cool? Next week, what we do, people send us what they want to hear from the health talk, what topic
yes,
we need to cover. Yes. And then we will try to get to Dr. Hamani Siakad. Copa endeavor. Doctor. My guess, who's share. Bye-bye.
Please,
good night.
Good night.
So strong.
Sure.
In Goska.
Baba.